sikuwa na cash, side ya stress. Haikuwa laisi kuvuka those days, those days.
Nyingi hasa,
hata lipo swali tulimomba Mungu Baba tupe pumzi na pay.
Obstacles
haziku tuzuia kuifata yu michuzi tulifosi kiupish. 4, 5, 8 kilometers, mkungu mbaka sinza tulibisha. Those parties, yeah.
Tulivuka zile parties, yeah.
Zikutua ila zilitufundisha.
I remember those parties, yeah.
Glory to God, oh. Praise to my Lord. Zikutua zilitufundisha.
I remember those parties, yeah.
Ya man, ya man, tumetoa wa man.
Nakula bando buyu baya kilomita. Mkungu hustle ili chapo kama ghosta. Kama so pesa hizo stoli na kutupa. Kwangu mchezo siyo lakini mita. Squeeze yangani mipakani boda. Mazoea kwenye pesa ndo shida. Weza kusqueeze wanacheza na mida. Ujanja so kufake ni kumake hizo chada. Those bad days, yeah.
Tulivuka zile bad days, yeah.
Siku tuwa ila zili tufundisha.
I remember those bad days, yeah.
Glory to God, oh. Praise to my Lord. Siku tuwa zili tufundisha.
I remember those bad days, yeah.
Ya man, ya man, tumetoa wa man. Ya, find out of your tour.
Beyond faith.